Na na na. Malou.
Hey, your Tron.
Central Zone is the zoo, baby. Sana sing song feel una nitani kama ringtone my baby to enjoy dunya mapito tufanye challenge kwenye tito kweli yako ananoga ukiongeza pesa wagilia moyo ukipalilia pesa mana maisha kila siku yanahitaji pesa wezi sema unampenda ukimfubaza na kumtesa minavyojua wanawake wanavuma ukiona anazingua kuna watu huko nyuma mengi wanaume tunafanya wanawake wanauchuna wanawake wakifanya si wanaume na tuuma ukijua marafiki wanaweza take chef chef ukawa wambiliki ukaaminia ma BFF Kosi kubwa nako, atebiwa na BFF Wenzako watapiga mecha, ataufungie TFF Na Lego, mapenza menoga sasa na sing song Vilo na nitani kama ringtone My baby to enjoy dunia mapito Tufanye challenge kwenye TikTok Tambua, mapenzi sio visa Chapili tambua, mapenzi sio vita Mwanaume awe imara, viswaswadu wakitikisa Mwanamke azitupe simu za madonzi kicha Napenda baby wangu, anakimbiza mbio Uko Instagram, wasukutwa milio Bebe na nywele, afi na sura, sakiuliza kija mbio Kishepu kidogo dogo, amekitanda na mtandio Omba Mungu mapenzi, ujangamua, ujangaza Beza kukuta mkewa na mademu, na wakaza Sumbuka, sumbuka, sana mbia sikio sikia Wanake ni wengi sana kwenye dunia Na mtafuta moja ntae mpenda kumwimbia Na kumwambia Na break it down baby L-O-V-E baby I love you, love you, love you, love you, love you, love you Na kumbia toko mungu wa moyo